Bye. Thank you. itakuwa inshallah. Baada show tutakapoishi ile.
Allah.